Zamani kwangu kalipenda tembele toto laini laini, shoga umenyimwa upole, tajiri wa kisirani. Na samahani, samahani, mwanzo nisikujitambulisha, mimi nani? Mie ndo mke mwenzio, eke nyumba ndogo, tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo. Sina ubaya,
sina ubaya,
nichukia fashion kwa wanawake.
Itahidi chunga sana mweza nguhu siyachike. Sina ubaya,
sina ubaya na
wea, nichukia
kunionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya na
wea, mweza nichukia
kunionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya na
wea, nichukia.
Twende nache, 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 nache. Umchezo wa kichina, zungusha kiuno chako. Kwa kichina, zungusha kiuno chako. Kama shepu huna, pambana nali yako. Kama huna, pambana nali yako. Nasema masha zungusha, we zungusha. Sasa wanjara zungusha, we zungusha. Adija kopa zungusha, we zungusha. Mama Dangote zungusha, we zungusha. Mama we kama mzuka umepanda, twende paka chini. Eti nani sijamtaja ajacheze na mimi. Na kama mzuka umepanda, twende paka chini. Eti nani sijamtaja ajacheze na mimi. Twende chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Apo kati chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Na kulia chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Kushoto chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Mama twende nache, 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 nache.
Nache za Diblo one touch.
Nasema ai mama, ai mama, ai mama, ai mama, ai.
Come mix Slicer.